download the Chili Swag Music.com.
Eh,
ni
mbele ya yamu. But kwa gita kanya mgeo kia pangono. Lazwa. Ehe, pamena. Kome tata keni. Walikwanyi la nyumba Jennifer. Niziwae unikonda. Goma wakwanya maramulo. Awa Jennifer, eh Jennifer. Walikwanyi la nyumba Jennifer. Niziwae unikonda. Goma wakwanya maramulo. Awa Jennifer, eh Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Walikwanyi la nyumba Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Walikwanyi la nyumba Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Iwe ni nati Jennifer. Usaka tumeni za juma. Manja hii ni Christmas Jennifer. Iwe watuma. Iwe ni nati Jennifer. Usaka tumeni za juma. Manja hii ni Christmas Jennifer. Iwe watuma. Ine ni kuti alo. Iwe ukuti baro kuno. Elo ya chipa baro. Tembea ni muriche kuno. Iwe utuma ipati nawe. Kuno ya zanda iwe. Tembe watuma message. Tembe na ziwa ine. Yeve nambasi yako. Elo ni ya stranger. Jipangano Jennifer. Unaliku ziwa. Semu semu na mwanda. Jafu na ziwa. Ufaniko ziwa Jennifer. Walikwanyi la nyumba Jennifer. Niziwae unikonda. Goma wakwanya maramulo. Awa Jennifer, eh Jennifer. Walikwanyi la nyumba Jennifer. Niziwae unikonda. Goma wakwanya maramulo. Awa Jennifer, eh Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Walikwanyi la nyumba Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Walikwanyi la nyumba Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Iwe ni nati Jennifer. Usaka tumeni za juma. Manja hii ni Christmas Jennifer. Iwe watuma. Iwe ni nati Jennifer. Usaka tumeni za juma. Manja hii ni Christmas Jennifer. Iwe watuma. Kuno Jennifer wayasha mulilo. Elo mulilo wa mene suzima. Madamu bize apa apa kinga. Panja na bomoto kailila. Kumutima chibaba nilila. Mushe ni chani cheninga kambe. Kwa panda kupontera we iwe. Jennifer, tarima na kwe. Akirika. Na biriva, kuriba tapishika. Na biriva, kuriba tapishika. Pano ziko. Kuriba tapishika. Walikwanyi la nyumba Jennifer. Niziwae unikonda. Goma wakwanya maramulo. Awa Jennifer, eh Jennifer. Walikwanyi la nyumba Jennifer. Niziwae unikonda. Goma wakwanya maramulo. Awa Jennifer, eh Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Walikwanyi la nyumba Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Walikwanyi la nyumba Jennifer. Jennifer, eh Jennifer. Iwe ni nati Jennifer. Usaka tumeni za juma. Manja hii ni Christmas Jennifer. Iwe watuma. Iwe ni nati Jennifer. Usaka tumeni za juma. Manja hii ni Christmas Jennifer. Iwe watuma. Stay with your wife. Enjoy your marriage. Whether in hardship or in happiness, she's your wife. Nothing is hidden under the sun.
Beats of Damascus.
Domzine Xas, Mr. Kaundura, Mama Cecilia Nyon, DJ Younger Boy, DJ Fresh, DJ 21.